vidirutaro sina mali. Ila mina kutamani nikupeleke nyumbani. Dali, dali. Baby, chapa mimi sina mali. Saliti, usiwe na ufusiti, nishike mkono tuendeze tukati, penzi na tulile bati, usiwasikiliza umafataki, kunipenda wataki, mpagala kuba wangu, unapendeza sana mami ukipika pamba, koto na kupita kweli, unawabamba, wanakifagiria wengine wanajigamba, cause you're so beautiful.
Baby, jump on me, sina mali, honey, hila mila kuta.